Unajua sometimes life inafanya vijana tunafikiria mambo mabaya. Wengine wanafikiria kuiba, wengine wanafikiria kujinyonga. Mtu anafikiria kujiua kufanya jambo baya, kuingilia miadarati. Lakini hawajaijua kuna Mungu muumba.
Atafanya chochote kulishe, Mungu simcheze. Maisha yakiwa magumu, siogope mtangulishe. Akuokoe, akubadilishe. Mi leo niko naye, yo mana si complain. Amenipa challenge, challenge, challenge. Kama simba bab challenge. Amenipa challenge, challenge, challenge. Kama kiba ale. Mungu amenipa challenge, challenge, challenge. Kama brown or chile. Ona amenipa challenge, challenge, challenge. Ipume beni pende milele. Maisha kupanda kushuka, ili nibakisha mifupa. Umebadili life yangu dadi, sifa zote ninakupa. Talanta na kipaji dadi, ulinipa yote bila do. Oh, leo hii ninanga kwenye show. Ndoto umenitimizia hata kabla sija grow. Umenitoa mali mbali, japo hali bila mali. Nitakuimbia mziki tamu, injili ndani burudani. Niko shukuru Mwokozi, nikiprove talanta yangu. Amenipa challenge, challenge, challenge. Kama simba bab challenge. Amenipa challenge, challenge, challenge. Kama kiba ale. Mungu amenipa challenge, challenge, challenge. Kama brown or chile. Ona amenipa challenge, challenge, challenge. Nivume deni pende milele. Na haija kuwa soft humu duniani no. Nafanya kila kitu nyone na vuna no. Mke wangu aligonko zinilikosamo. Ilinumiza roho kunikana no. Hukumu ya dunia nkuzoea gerezan. Hukumu ya jehanamu anambie nani. Tijafuata sheria Mungu alizonipatia. Nkawa ninalia akanipatia. A talent, nyombe, nyonge, nyombe, MJ, nyombe, tandale, nyombe, Uganda mbale, nyombe, madare. Amenipa challenge, challenge, challenge. Kama simba bab challenge. Amenipa challenge, challenge, challenge. Kama kiba ale. Mungu amenipa challenge, challenge, challenge. Kama brown or chile. Ona amenipa challenge, challenge, challenge.